Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Fili dambele to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal sakrabe hedibe. Iwre go o lewru janvier tougari tawantade go o lewru mars ko bodi temadoro yimbe anay mabbe robe sukabe ngoni barabe le mali do e wi to ngane kala libbi tati munisma dunke en holiti mbabi mbenn yo machine bidali kilondiral hakunde gube kaptoje ko buri unyaaji tapentati e jeddi tonuji nyamduuji e unyaaji temer en nay mbi yaram meji ngoni mbi bundi ngoni itadi e jatte hakunde hita 2019 hita 2020 e wi goldede humanide cenam nyamduuji wattu yambere nyoloma hertanago bende nagu ngureji yewtere meden hetade hande memanna hala yimbe jeyobe le kumben kulle le ben luma e totobe client le lumongo bomako lollirbe coxer ben yo suugabe nanjidi kabar muddu wobbe ka holiti torranon dingun sembe kabaru jamen hande kikide ben alkam sari sappo le rouge 2021 bismillah sakrab ko buri temdoro yimbe anay mabbe robe sukabe ngoni barabe le mali do hakunde go le rouge avec tamatati go le morse hikka e le tongande kala libitati ministre nyande albarende men hultama dun wiide chatamede nay e gunna noga e go bonanda chatudi goddi dun hono ciutare ko nande mudun ngadama le on wattu goto on ben yu golle ben habitibe mali gube e cinibe talkur jam e kanyadun jadinkobe kedlondo keban intala ak bilal du fasan ousmane yalbuli
ndetto ngande minisma holiti wida yan goji hakkejibe adama en e dege fa soppe go o le temedere yeso libitati jabbede de le ndetto ngande fedde oni wadi suuto goji e majju goji temedere e hemere bambare go woni ko wadi nangugol ko walda e sariya noga e nay le on wattu goto de fedde oni humuninde no jam hibirte holiti wida yan goji hakkejibe adama en e dege fa jeddi le temedere imbe alkaida o maghreb islamika ngadi yan goji hakkejibe adama en ko yata temedere hemere bambare e didi gube cininde kalda angal fa jam hebengal hono MNLA e gacha kanyen du inde mu en wattama le tongande holitede wiede ngadi yan goji hakkeji bibe adama en chapande tati e jeddi hedde soldats e mali kanyen du kay fama wadde yan goji ko yata debbe sappo e jetti ko jabbori chapande tati e jetti le temedere ko wonno le libitati jabbede di chapande nay e didi e winde fedde oni basiji hakkunde jaleñ ana gondi e wadde torraji fa hande le wuddu leydi meden di kolitiwde fa handen akmi ana wonde berude wadde di golleji
le talkuru horado no so ni o mum siti men ke walla dadu sugabe robe mbarabe odo wattu dunke en kabaru de naw kay holiti wiide dido bonandaaji mbele hofube ben yu batte kerundiral ben hakunde gube kaptoje e gonde tonde keddana Bokar Salif Traore kango no horo Afrique Globe ngaynde ben dunke dun kabaru de nagu e yiri werale sangi keddana hani intal ak Bilal du fosango Alcissé
kabar o ka abada waytaaji bida andidu tordaaji de yimbele be ngala bawde sanne be wondu mudum yimbele be du mudum en woddi buri fu rewbe kan e sukaabe be woni no gidaale wada fewde mudum fu anda hono watta faareena hore mudum ngonga du woni ko halte saatu ko haani wadade tafoni woni tewture wartirde wi kanan koobe leleedi malide mangal mudum fu sabi so wana dun ni ana tiidi tabande jogolal odo tiddalla min jihi soldats en be bawde mudum mawna sanni faiso e martina ma kumpa ana tiidi anibe imade warde fewde tiddalaw go oni kina kanan koobe wartira leddi e mangal mudum fu dido bal mudum du woni soldats en be jangine hodo woni hakkingaaji bi adama en le nokule to be gondi wadde imadaraji to be tiddina dum du tato bal mudum du woni waddude projet ngaji mawde yeri winde dido nokule yalla yimbe be ana heba gollude hebude o waawi daranaade musa khawo mudum yalla kolol dejere ja ana warta hakkune mabbe
sewra be tuddu hakkilaaji mo du kabaruji men de bangal be am facebook and twitter président de France bien humpiti fay boyali wiide golle barkan timmi yu e wattu kawtal G7 wi Emmanuel Macron barkan waltoto latade gubbal pabato ngal mbelle de jilide pabe holiti wiide focitina kabar mudun e leko warata ko faande le kabar wiide gollirde humaninde podde bonde OCS nangi bien ko buri kilo goto drogue cocaine yu bien hakke ka miluji sapo jene kalsi sifa e wi horojo ima daraji gollirde cikita do nangado o boyi golle o litankulne Abdoulaye Sow holiti wiide ben horngoji na jukiti jalla wobbe na nata e juude keddana kum handi mbiyan Abdraman Maga e telephone
le wi laamibe suudu kumanido ngure kan gollidibe mudum anniya mabbe ni woni faabaade gollirdi kumanidi haybude nyamduuji di fade maji yottaade yimbe la nyaamobe di docteur Jara Jume Cissé horeje suudu kumanido haybude to nyamduuji di ana moddina so modja
coordonner toutes les activités
yubeninde golleji fawidi do daranogol bangal ngure dartude farratiji goddidi bangal tidallaaji ngure le nyamduuji de himbe kaani nyaamude kanye e dabaaji dartude farratiji du pawide do kabaru ndiyam wadde horngoji do kabaru golleji pawedi do waylitingol e resugol ha yottade nabgol nyamriji e feccugol modon
division des dari
lugagoji ngatteedi do jabungaji uroji le laboratoire kumani de challal ka laboratoire vétérinaire fayeto laboratoire kumani do yewde so ndiya ana moddina modja urata no holitir wiide docteur Adama Traoré dunke andando kabaruji pilide e challal nyamduji
on travaille pas seulement
wana service ngaji kumani do horgol tam min golidata min golidata do e laboratoire ngaji modde dokkadi amirore mudon le debitare fu be gaddan jaboy be kebbe dokkami e dum fawi do horngoji dibe ngadi do mudon dum anna fami le golle o nena mi de ngada horngoji le fuddode hakkunde lewru korko sabi dum wattu o jagotobe buri yaltininde nyamreji tagal dum sodobe nyamreji du le on wattu an ngada wulita ngoji
deno consommateur
yimbe la andanbe ngure kay cellal ngure ka ananarda yimbe la nyamobe anda honobe cubiyurto holleji ko be nyamata ko o mo nardan demobe wada demal mudum tawi fayin o mo nardan jottinobe ngurene yimbe be du yottina dum tawi farati fu wala hin
sakrabe on pam wiide dum do na fami non do kabaru mbiyana nyamduuji e berna ko holtama no wiide ujnaaji 73 jeedi tonuuji nyamduuji e ujnaaji temere nay mbiyana njarambeji ngoni itaadi e jatte nyamjeedi bonoda mbiyana njarambeji nyamduuji bundi nderno dum itaadi jatte ben hakkunde hitande 2019 hitande 2020 e wi gollirde ko monde cenam ben e kanya nyamduuji yu bangal yambere mbiyana kabar mudu nderno e gartan joni e gollirde humaninde podde OCS ka bangal ko kayin kiloji kilo goto ko nanga ko mbiyana mbaro miloji sapo e jena e kalsi sefa ndan kedanna ko halni kanko ben litna kulnat Abdoulaye Sow e Darman Maga e telephone
gorko goto ko min nangi yontere joomu ana sottano drog min nangi mo ley ACI 2000 min tewi jungo makko kilo goto drog biyetado cocaine kanye million sapo e jena kalisi e wonko fawi domu dum min nangi jungo makko o gorko France mo dima mo malien jati me kanko France mo jodi me mo wartam mo wadan o golle ko min nangi mo min tewi miden andi mo sanne sabi 2014 min nangi mo aeroport e o golle jati min nabi mo tribunal ngaji mo yalti tiagal mu so mo warti e o golle so min nangi mo o yantere min nabi mo tribunal custom woni joni ka jungo juge ngaji
ele lumongo bangutu goto fuf no heba mbiyna clam mudun so ben so jurabe jogabe lollibe coxer en na ngada imadraji yalla nuddu clam en hinade kulle ko be jayata wobbe kay holiti ben wobbe kay na ngada ben golle joga yalla ana hewta ko ngota e jiba mudun denno jamarde goto fuf hakle mudun so won ben na pama odo golle wobbe ko holtide dum do torro jati kedo no ko ben farpata ko joodu fay tango Ousmane Niall Boule e Alcisse
Hey baby, ko dum chotta handi. Bernde en haldu e ansa wana habonon. Hey suka debbo, korko mawdo. Hey debbo utto, warga fami gewi.
Honno pate wirini, kokseren hebbe woni gaddo be hono dun. Dun fu yo sabe faabe kebe client en tan. Dum wonno ko o chotto bagiji goto mbido par inde mudon haale. Lelu mo mango bama ko holliti wiide.
En vendeur
jeyo kana hani tawede ana moso. Suka be rewbe juude mudum e mi nangata. Inde yidi mi noddirta be di, yo faabe ngara be chooda ko mi jeyata ko tan. Won paamobe, won wobbe be paamata. Gami en ka du wana torda juude am ana hanta wede mi de jala wakati fu ni jago am
ko buri hewde fu be ngatta dun woni kambe sottobe coxere en yo ha bubbe rewbe bi batature holliti metti mudon e o golle hono mi mun debbe e nandore mudon
min ka e dum torda kan san sabi so mi de hasin gindi e hunde mi andi to de hebe de wawi hande hore en tay tay goto torda en
ka kulji wede ko coxere en be ngatta dun wela dum ben sabi dum no wada fa client e mabbe jogabe mbasa warde
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
ka sagrabe le kabore ma lelo zongade ben na to korutun holta wiide yimbe la joni kabore be andita ka men hippoke do wuro men zone le commune koronder no dum wadi kenyan jena leru juin den no wi heda fuji be ciumi ben service ben bureau directeur o ben be do holti wedun den no yokia fu heda ki lido yo blandaji to banama ton no mbiyanna le commune Kiba woni jalakoro le commune Kiba ngudirdo jal banamba kiloji sapo joy cekitabe jadin kobe talatare jabbinende mbiyanna jehi njurtike nyimbe le nyamminobe mbiyanna dewgal kanya dun mbiyan lamburuji wattu futuro holti be do mbiyanna yobe ngotta mbiyanbe madno motoji didi be do joy kabarbe holti be do yobe ngotta yambreji herodido yambreji denno holti wide be nyambe garaso ni be tawi koy goto mbiyanna ko be holti ko tabakan donno denko yalti hen en timnan nak baro to yoro so ton hulta wiide habbo ben dum woni ko wiete ben kewal njarendi e kanye taccugol ledde ben lati sugula modo kambe demobe le cercle yoro so dum be gaddo le kawrutal kala libitati nyande ala jabi don to kufututo to kifosotuna denno dental gal martin kumpa dental gal hulti wiide ben hulti alhali kabaru mangoro e kanye ben lemburu kebado hikka ele cercle be hulti wiide don be hulti dun yelaji do ben kala ko woni ben lekki e kanye ben ko hani hunde hore ele ko rata ko bangal tottugol ledde dum timta kabaru amene humbiti non ba sat fufu ben humbiti non ba sat humputa do bembal amene 3w.2 tamanyum por ogma dum do don viamu 37321 do sede yotrema den magazine